تمني حلاج ملكو
دو استيجو تمني كده كباروجي امن افرفر دي
نوهن جيرو تو بوك جاندي غفاندو حالا مامادو سامسي كوليام والساكاب هدي بي yimbe sente jabanni benna junnugol mandat maire enfa lewru juin 2023 gouvernement o fonda mudum jo juk sagol golleji furbadi jollama li andarun du hatanango ben hakkeji sukabe yambinama mali do kenyana nokay novembre wi unicef ko hewina heddi golle ben wadere li mali bangal jande sukabe les journal meden tourna be dotto famu do janjo ben no jimmol yonde hertanango non inde entité en ka non hande kabar mu na wundi walitade e wi ben wambay be kella di wundi semé kabar ju amena hande betin alternaire no ko novembre 2022 bismillah sakira conseil national santé yamiri yu manda mer en juneva noga ju juin 2023 wotu wuteji guddi nyandi akam sande santé jabani ngol lo sareewul ngol ministre lamuji kaktadi jabani fanda mudun e wi ministre nde yo juktita gol golleji furbadi kadana ko alsisi habani en
mer embe waram heddari lamade meri ngaji di lebi jeegom kasin be beedana ma dum do sarti ko be kanno wadde ko joni woni labi tati mer embe sarti ko hani wadde e do hore meri ngaji di ana beede ila hitane 2020 didi ngaddi ka fu sariya lelindi ana jabani dum beedugol sarti mo be kan wadde o labi tatobal o ka no lindi wordi ni sabbi bini dum dedo dewtere ministre kumani do lamorde lelindi yimbel gombele fedde mo noddirta conseil national de transition tembere chapantati nay jabani dum goto holiti wiide kanyun ka jabay goto kanyun du wala fu ko wi hem ne wi ministre o beedugol o do sarti waran latar sababu yepude mer mbe hinnade golle furuba waran du latar sababu sembinde jam e nangondirgol kanyun ko nande mudum fedde juinaande fa hunchana hore golleji pawide do la morde leejindi fa yotto dinaji kanyun huntundirde malinkobe nardi gouvernement o wada ko wayi fu yalla ana humpintina jamande kumpa do sababuji ko yoppibe beedude sarti manda ko mer embe hanno wadde ko
e wi model mali ben ngedo yamirore sente wana fi ben anyabbe leedindi denno horojo fedde de docteur ibrahima sango holti wi de ben dum don wada hello e landinal wuteji ben hertan ben landi ngadana don ngad kanno do wadede kanko docteur ibrahima sango ko hanni kanko alisisi kedan na fustan wako
hande min taikike wiide wuteji fa ƴewto nogel sariya mo leydi mali joɗiɗo muɗum o wawa wadde nde sarti kollitaɗo o ko woni lewru mars hitande 2023 saabi lebbi jeegom fade ɗiɗo wuteji wadde yimɓel kamɓe tawede le fedde agine fu ana hanno tawede ju'inama ɗum waran waddude tiɗɗala mawɗo bangal calendrier kollitaɗo o eɗum hollita ɗum wiide so ɗiɗo wuteji nde lewru mai na juin du heeɓi waɗede ɗum watta kasen du yalla kananke laamu hakkundejo o sinina wiya ɗum gollire ɗum ana hollitatan wiide woteji fa suɓo maire en ka golle muɗum heɓata lawol ɗum ne waran waddude tiɗɗala mawɗo nde communingaji ɗi e duuɓi garuji ɗi
sakiraɓe tout hakkillaji mo dukabar jom bangal bem ama facebook et du twitter leydi mali yirwi sanne bangal ɓutugol maya maya a sukaɓe ka noon ben gongal jandiji ɗi kay ben ko hewno haddi gollade ɗum woni ko holti keñen kanko keƴaɗo ben keƴaɗo UNICEF li mali andira berter ngirno wattu ben keño wonno noga novembre nden ñalloma hettanago hakkeji sukaɓe e wi kanko andira berter ko ɓuuri million ji ɗiɗi sukaɓe ben ngalafi kabaru jande wonko hanni kon jara keɗan fastanko sitta sidiɓe
Le mari a enregistré
mali golleji modum hunchini hore bangal mayde cukalo pamoro yohobe dubi joy le di dub sartidi sab sa yewi le sukabe udnyana ko rima fu mayde borsa tema didi e chafantatron arano pamde hitane 1990 wartande 1981 sukabe udnyere ko rima ata mayobe mu en ana hewino san ceggan dabriji fiadi fu gaddu e tawede fa handen hajjeji sukabe batakale leedi malni no milira sabi le lewru juin hitane 2022 ko yata cuddi lekol nere e tem e jeddi e cefande jeego e jeegon wonko udda to yimbe lonbe hiteɓe ɗon natike saabe sukaɓe ko yata yimɓe uñaji joyon waasi janggude fa duɓɗumen ƴaɓɓi windede l' école fedde UNICEF ne maati hannden wi ko yata sukaɓe yimɓe million ɗiɗi wonle leydi malni ko wala l' école
lumo mbien ledde jorde hamdallah mbien yite nangri dun aso nyande aso rande wattu mbien beten lord woni 6h e wi mbien gonnobe nokku o be holti wiide bonandaji di kewi sande den no kanko ya samake wi goto e jeyobe gonbe tun mbien holti wiide wala fuf ko heddi mbien no heddi be tiagal go mbien de yite kanko lali tangara hanni du keda fason alsisi
bo yoro superficie
nokko do me gondo njani mudum ana yetto hectareji joyi na do jeegom na fusumay bonanda oka do amen do buri hewde kay mécanicien embe wala fu ko mbaw mu wiide adadu jawdi mi borra sabe mi den kewi lumo go chumo o bete asawere wakati yamde jeegom nangi dum mi anda fu hoto yite nge yuri buri yimbel chapan jeegom woni ko yite nge bonnani so on jihi yite ana immo e le lumo go sabi no min jodiri ni woni ko modja tewti hebude talkuru le odo nuku yella mi keba filtinde dum fami tampi nga wala fuko dum lati so mi kebi hebude dum e dum wawi lata sababu buytude bonanda o le nyala de ngarode
mali biya masega tidirisuro
bangal finata be do famu jimolu janjudum woni yonde den no ko godde watte non goro woro en den to kila tourne kambe wombe be na mimsiti hande den go ngende do jimme dido jimmi di na wadde ne goto fuf den no janjo ko dum hono hani mande hani jimede hom hani yimenede den do kanko den nalo do me gonno do to kila tourne am se touré won ko ben ke do fasta ko sita sitive rcc
wari hedade joni jimon ko noddirte janjo mol jimol ana sete jimi keddande lewi jettenen kamisogo kran yo nyenyo debbo goto jiado killa lewi makko wala hebaado fu on ko yiminte ngol jimol ko noddirte janjo
fo janjo
arande sukabe rewbe nyeybe yamirano ko yimude jimol ngolbe noddirta janjo be koyde taano dum fi rewbe mobe nyeybe tan wonno jamiranobe yimude dum tafum sukambe be bettike fuso sukabe rewbe nyeybe kan endu patto dum tan wawino wudintinde torda
seedu jabaati andirteedo yaba kan yo nyaanyo goto jiado keela ko holliti o wi janjo yimintaake hebaado fu
amangan ka don
jimongol womataake to yimirtaake no hebiraadu fu jimol janjo yimbel mawbe ngabe golleji mawdi tam yimenteno jimol janjo ko andumi minka sukaabe waawa yimude dum fayso anardi be benjima dum be jabata sabi kutteje ana hin
ko nyamaala
tagal mudum be ñeñbe misti wi jimon ko noddete janjo ana yime to ñeñbe fu handen do won ko am setti gogo ibn sidi tamani yude kila
to masartu hulta wiide mbiyen cakuru sarbo mbiyen ɓeyditiɗude mbiyen ɗum teekama ñande aswere sappo jeenayi e mbiyen novembre nden wakkati joni o cakuru ndu ne yaafa umñaa mbiyede temeɗe jetti sifa tawe ana wara liwru hannde ɓurata noon fi temeɗe jeego nden e wi kamɓe jeyoɓe sababu muɗum yo bonnugol lo ley laddiji ɗi lafraf nden kadu kabaru jangol fuɗuɗo jonugol liwatar meden verification hande e memana hala wido do réseaux sociaux ngaji mbiyen yontere jabbide nde yo kabaru bonondaji di barkam waddi do mobulaji le malindi wattu mo be yeltan non leedindi kanko seku jaggi messeu gadjigo waddi mbiyen imadraji kedan ko bandi fostan ko sita sidi
dum wana gonga bonno waddi mobulaji wadda kal leedi malni dum wala do battan fedde barkan di bonalaji halade leedi burkina waddi yimbe hewbe de bem ande den holliti le o video wi mangal pade fedde barkan bonni mobulaji kewdi ne wittata do leedi gaccagal lugan goji dun tawama wala gonga kulleji didi ana gomdina sa ƴew o video yeho e minta didi e sedan ana winna do di mobulaji bonnaadi goddi mudun birnekit o birnekit yo mark nukuto kang itete le leedo burkina caggal mudun le o video ana neddo goto ana janta dengal burkina kobe le lugan goji amendi memmati wi suudu arajo ko noddirte omega media kaynde won ko jandido o kabaru le leedo burkina ton be holliti wi di mobulaji modja le kabaru meedi be holliti wi neddo goto gollo o société holliti wiɗi mobulaji ɓoyle jan ɗo saabi so ɗi boni ɗi wawa doginede kasin
gongal mbiyen kabaruji amen mawɗi yontere nde Abdoulaye Touré mimani en haala mbiyen bangal gugu yogaji minisma kutuɗe kañe sindugol ɓen mballa leydi france leydi mali mbiyen kañe dum giddali do ɓen golliji demal hikka kañe imadaraji chrétien en keɗal fo sango sita sidiɓe
kabaruji meɗen e yontere ana nayiri bangal ko leydi france taƴi balle ko muɗum e leydi malni o kibar hokkama to ministére leydi france affaire étrangère o holliti be fi o dabri ceggane be mati leedi mal ana gollida e mangal pade leedi risku nedirta Wagner ceggal mudun kibaruji meden lontere ana fawi kasin bangal torraji di remobe mati le hitane hikkaren wi he e remobe politique gesaji men ana wondi e sumede to yimbe lonbe hite le wuddu leedi ni ceggal mudun fedde semnetendo holliti wi kebal bangal habu le temdere fu wutirige nogal le hitane hikkaren ceggal torraji matadi kibaruji meden le yontere ana fawi kasin bangal hijji chrétien catholique ko wada le nda yontere genni kita ko yata hijin ko be yimbe udnyaaji neyon tawama on nukku sese mo be chubi hikkan holliti e fuga nato neddo goto be rewa Allah li galle mabbe kay le misidaaji mabbe dun eglise
bangal mbien yotere sport andon do coupe du monde FIFA quarter 2022 fuddi kenyen ambien alan kenyen denno match pudor rokango leedi bismindi kawtangal quarter fiama mbien wonande equateur 2-0 lunda afrique men hejabe lunda afrique yo njoyon e le no ko ne mabbe leedi senegal ando mbien wattu 16h mimondirde e pays bas denno le groupe mon gubal a fadi denno mbien poule poule b angleterre e kany iran mimondira wattu 13h
sakrabe dum ben timita kawje ma hande micino tado sat funda do bimal m3w.tamin.org mar noddo jamu 3320 do sede yotre meden magazine
ben yotre meden magazine hande ana yobi dum ben ledde burle de tele zardni ngaji denno kanko en maryam kulbali wadi image radio wonko ben keta fo sangal sisi e kanyi sita sidu en nyalle jam
mal ngatengal do ana le leedi amendi ana heba duubi jom ngale duubi joyi betti di golle majum hebi sembe sanne non holitiri wede dunke andanbe kabaru mudum hono fu ngal do demal wadirte Bakary Coulibaly yo ingenieur andando golle majum
il faut comprendre que c'est
met wada di golleji ga wala do leedi pemi watta dum arandere mudum me jewan kaaki me wada hen leedi sume fuddo di golleji ga leedi me tewtan yo leedi lobbirno to ni awdi way wadede mudum sume hebi leedi lobbiri me wadi awdi amen hen ana hasi awa o moddan
pour le bon développement de la culture
galdo demal ana hasindini e kulle fa heewi dun sabi so idun tiidi sanne juude yimbel puddobe dum non holitiri wiide kanko Bakary Coulibaly
la culture hor sol
watide awdi le di kaaki ana tiidi sanne buri watide awdi le leedi be hore mudun sabi sa wad awdi do leedi winde tan watta hen gaasu wiida wadan awdi le di kaaki nanana mudun musa kaaji mu ana satti sanne sabi a jewan kaaki to kon sahibi kaaki din a jewan leedi ko wawa del le di kaaki so wada awdi hen tegal mudun nyolma fu awada hen dian gas amaro dabaji du ana itine cogu sodde win musa kamu ana satti do men wado be di golleji
de lamu kitato demal ngatengal do ana wade ton horejo kumani do demal le nokku o ka holiti wida dum wattake to o beedi hen wida dum sabi leedi to demal wattele nokku mabbe o ana yaaji sanne mahamadu hama mayga holiti wida golleji goddi be ngarta fuddude le nokku mabbe o ko boyata sanne
la direction nationale
fedde humnina di golliji leedni holliti amen me jeewa nokkuje dum e way wadde awdi amen nanan mudum be holliti amen me jeewa kaaki lobbi yala me feeta golliji amen di no wodiri be wi amen me fiya birkiije me hura nokku ceggal mudum me way wadde awdi le on nokku huraado me dombe fandane o projet fuddede tofon
aller vers cette pratique là
yoro soto du non du wordi demal ngatengal do walaatu anni ko sabi mbini dum le wi samba bengali horojo demal yoro soto
peut-être c'est par méconnaissance
ngal golal andina ko to yimbe heewbe tofon ceggal mudum ngal gol ana tiidi wadede du sabi so yimbe ko heewi jabe nadde hen tofon gaaso a ƴeewi dude wa natade sabe pati ladde nen bonne sabi so wiida a wada awdi e leedi yaade du wawa yewude ceggan bonugon ladde ceggal mudum kasin a sodan winne tubaake wada awdi man so wala engrais ana tiidi nyamiriji modja le nyalaade warande me warame famintina remobe fu bangal di golleji
do hawalu o do golle darde mudum ana momni sanne le wi Bakary Coulibaly holiti wiide galdo demal hasindina e ndiyan sanne hasindina du e engrais e dum wawi latade sababu du hunchande hore denago yimbelle nawtortobe ko hebete ni demal ngal ko
les avantages c'est l'engrais
menen kay yimbe wada be awde leedi be mede certi golleji so wiida awando leedi so ni wala ni wada gesden labour tofon gam menen awdi amen ko heemudo fu le kaake me watta dum haaji amen du wala winne tubaake sanne menen dum sopran nukuje on yimbe wada be gesse mawde nan nan mudum ceggal mum kasin nyamiri amen di ana moddi e cellal tomonte
la biodiversité
demal ngadetengal dow ana yida galleji fa heewi e dum wawi latal sababu uytude cuggu somayaji di ko wana ko newani homo fu e dum wawi latal sababu do nyande ko wodi to mi kaddata e magazine amen kale hala hawalu mo mayrem kulibali landini min jie ko yontere warore ko.